Hello baby, can Lonely weekend. Now talk to spend it. Now talk to spend it. Come out of mind. Why you get my friend? To post it to trendy. Oh, big yeah. Niku onge gari. Nitowe mahari. Niku pe salari. Kama utojali. Niku onge gari. Nitowe mahari. Niku fanye mtori. Niku pe salari. Haina haja kwenda mbali kwangu utapata huduma nzuri, vyombo vyote original, wala usijali. Haina haja kwenda mbali kwangu utatulia tuli, karibu kama kivuli, wendo wangu ndoli. Toto, nini unataka? Nikonge nini weze uwapirikishe? Toto, 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 toto. Wende ti Snap una Insta, yo na taka simu kali sema
Niko na miongeza fiere, deka hadi tuwa kere.
Nikupe mauchanja, mwepenzi kama pure.
Kwanza agiza biere, tulewe hadi watu pore.
Mr. Burudani nina mkwanja, sama teka teke. Mwambie mama Kesha na tati, wambia marafiki, tutarudi kesho, wambia wajama, kisa pavele na papi, wakitaji si, Afrika Telecom suluhisho. Haina haja kwenda mbali, kwangu utapata huduma nzuri, vyombo vyote originali, wala usijali. Haina haja kwenda mbali, kwako tatulia tuli, karibu kama kivuli, wendo wangu ntoli. Toto, nini unataka? Nikonge nini weze uwapirikishe? Toto, 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 toto. Wende TikTok, Snap una Insta, jo nataka simu kali sema mdo, toto, 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 toto,
Tajua kama bora.